jilli birki sembe challi hebudo yakawerle challi mudum yoppata rewbe hewbe wadde dido haroji jeneba antirtedo Marie Julie Traoré goto ngado haro challi mo noddirta taekwondo o wi odo haro challi ana lato sababu e juud mako wadde golle mako on wodiri
je suis pas venu dans les taekwondo
mimmi mare wadde taekwondo sabe mi heba wune mi natto champion gamit yidi wadde haro challi tan yone faabo kan mi heefita sedan fesu berma ana mawni so ana wad dikkarati nanal mudum berma jippoto ngal gollal yogam ana mila worbe tan wawi wadde dum dou faabaki minke sanne le goldirado jaati
tenir le coup au service
awa arama goto e ngodobe karate bankas to kanyu dun don tawa o wi o mo mili yali to woddi e le odo golle le nyalade ngarode
karate jarani re re
mimin yidi wadde karate yalla me heba cialal mede buri debbe bibbe rewbe ko watta karate on nukku watti no fuddine cialdam ana naw amenno gaso de balle betti tan huna fa amma takati kulle fu jafan jungma mede wa wadde kulleji fu ko jamirami hannen le karate ta torra fu me hebata ceinture hude hecco jogim ciagal mudun me heban ceinture blamajo ceinture maron fatto ceinture noir
sorata noir la
hewe malinkobe ka fu hakilaji mudun e ana pecci bangale rawbe le ngadobe karate so yogabe ka ana yirabe tinnara sanne wobbe ka jabana e fi ko be ngatta ko
ale fam
rawbe ana wawi wadde karate hono ne wadbe non sa wala fu sennibe homo fu ana wawi wadde o haro cial to menen ga sebu mede wala karate ko nodirte judo aikido ngam watta box ko hewe ana mila wi debba hana wadde karate sabi du huna bonneno so ni awada karate to nato sabe jati wobbe ko hewi jide rawbe ana wawi wadde karate yalla faabo hore mu en ga wala sad wada wolle
kakarta ke keletike nai
aida chama lamido wild rewbel ngadobe karate lelede amendi ka holti wene be gondi wadde imadaraj din bayi fu yalla rewbel be ana heba tawre tinnar faham jukitaade odo golle
fana har ame chaldo yalla rewbe heba anta nafa o karate debbo fu ana wa wadde karate ta torra fu hewtinta dum be ba nata jatti ekintinobe dum watta karate tun torraji kewd ana matele golal amenga gaddu e tawede fu soni wala ni neddo wa berre mudum so be wada karate
tawede hala yimbe fewre mabbe fu yoga e mabbe ka hebi sanne inde ele golle o fatumata jakite ngado shitokan kay birki sambe chaldi goddi ana hakkune mabbe holiti wede o hebi jenaaji kewdi le gollangal
shitokan karate do
mimi natken champion e karate kile hewde le commune amen do tiaga mudum natken champion e lamorde mi hebi deswal ko noddirte medaille d'or argent kay bronze le walla amen do samme fewndir kile hewde mi wawi mi natken champion tiaga lede do dum wona mawdo sa yalti tiaga leddu ana nato sabe heba anta yimbe hewbe kasin nato gidrabe ma
sorti national international
mission tinde taw wiide wom nyaloma kee nado rewbe le ngadobe karate le leddi amendi jambintero hitande fu ana heba duubi nay jom faana mudum woni wallude rewbe le ngadobe odo golle yalla ana heba yaade yeso to mi kaddata magazine amem toutes les femmes du mali nyaloma hande o min jowti om san hedaade dum min jie ko yontere warore ko